Dumbada. Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Dumbada.
Toto mbili tatu kutia ladha.
Dumbada.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja ili oda ni masoro.
Dumbada.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja ili oda ni masoro.
Ati. Dumbada.
Nasikia kuna tuzo mpo kwenye listi. Nasikia mnabebwa kwenye maplaylisti. Nasikia mnaondugu na hawa journalisti. Na vipi kusu hizi beef za kule na huku? Sijui kusu beef chief, minafuga kuku. Wapi nani lini? Who, when, why? Who am I? Maswali kispy.
Una wifi?
Wifi sina chief, mini kuna wife.
Unaandikiwa na niki?
Sijui yo kalamu jomba naandikia biki.
Unatoa nyimbo nyingi?
Sikumbuki kutoa nyimbo, minato waga hiti. Eti who am I?
Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Dumbada.
Toto mbili tatu kutia ladha.
Dumbada.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja ili oda ni masoro.
Dumbada.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja ili oda ni masoro.
Yeah. I tell them niggas don't bother. I be in the East Coast getting Mosaga. I be in the land of my forefathers. In the club spending rands on them gold bottles. Yeah, I'm with Joey in the squad. TZ make a start, I be going hard. Ain't it funny how these niggas used to hate? Now I'm 777, got Ugali on my plate. Sikelela, Mungu ibariki. Speed the acapella, speed it to Sakahela. Keep it super mega. Long way if I drop the top Shaela. Pega, tava the combo. JHB, that's my stronghold.
Stronghold. Dumbada.
Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Dumbada.
Toto mbili tatu kutia ladha.
Dumbada.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja ili oda ni masoro.
Dumbada.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja ili oda ni masoro.
Yeah. Dumbada.
Si lazim singi pale shamba usikai kire. Nanunua shamba heka na tektare. Mchaga na mpare. Uchungu na ela ndo jadi. You can't separate.
Separate.
Chektare. ID uliobale. Maisha kuwa mtu mzima tena wezi ombade.
Ombade.
Watu watakusaga kama gombade. RIP lalbade. Sinoni daraja be. Kimia si weni loser. Get it. Naleta gere ndo gere na zidi bamba. Get it. Weni mbuzi takula kwa urefu wa kamba. Get it. Tulizipanga. Jutulisanda. Kutumia na kiringi ringi ni kukata ringi ringi. Lishilingi lingi ziwe mingi mingi kwenye matumizi. Huna wana. Now see we dingy dingy mina tengeneza waleta mboyo yo mingi mingi.
Go with the winners. Play your position, don't get too comfortable with us. Realists and niggas are what I see in the mirror. Business is business, I'm getting bigger and bigger. Oh Lord.
Tabasamu juu ni meza ya mabrada.
Dumbada.
Toto mbili tatu kutia ladha.
Dumbada.
Daraja mbili ngalilo.
Galilo.
Daraja ili oda ni masoro.
Uta.
Daraja mbili ngalilo. Daraja ili oda ni masoro.
Dumbada.
Still in the show, we're taking it from
you. Yeah.
Double the session, double the money.
Ooza.
She feeling my flow, I'm taking your money.
Yeah.
What you thought? You can't tell me nothing. Now I reel on the beat, huh?
The industry.